Portugal to kick up now OCHA and UNICEF, UNHCR and UNISOM. And this is the game Gronka and the other the mother Johar. Halka say Ukurgalin, Halada have been adding Ekajira and Goka Shavalade. So he were behind the Kedigin, Amisom, your Mamu Kuboko, Anig Markaz and Kusimaka. You can take Mother Johar or Lassari, your Marinta Musiku Goka, Kadibne Wahan and Ukurgalin, Halada actually had a Kusugin in Brakaya.
Wafdigaas uu gaaminayo Lazarini ee barakacayaasha Mukulmeen ma sa tageen meelaha ay joogaan
barakacayaasha way far tageen goobaha ay ku sugan yihiin ama ay ka degan yihiin airport-ka ee dibadiisa si gooni ahna waxay ula sii kulmeen horjoogayaasha waxaan u dejinay si qaab tuulo tuulo ah oo tuulooyinka meesha hadda ku sugan ee horjoogayaashooda wafdigana uu u sheegay sababaha uu u yimid barakacayaashana u sheegeen waxa ay qabaan iyo waxa kiciyay beena inay soo barakacaan atiyand la isku raacay in minaha uu halkaas uu ka soo jeediyay in waxa uu yimid ay tahay goolka ugu dambeeyso UN-ta maamulka AMSOM ama cid walbo danaysa danaha binaadnimada ay tahay in cid walbo ay goobahoodii ku noqdaan haddii ilaahay sida uu dhaqsaha badan leh
Yuusuf Cabdi waxaan soo gaaray war sheegaya in barakacayaashaasi ay dhibaatooyin xoog leh ka haystaan dhinaca raashinka ma jiraan wax dadaalo ah oo haatan muuqda ood ii sheegi karayso oo wafdigan qaramada midoobay ka socda ama gobolkaba ay doonayaan dadkaasina wax ugu qabtaan
gobolka sida soo tahay in muddo ahba wuxuu geeri go-aan ku jiray dhinaca saamaysay qiyaastii ilaa 3 bar marka baahiyihii iyadoo badan ma la wada kaafin karo waa qayladaan dhinac walba waa u dirnay imana hay-adaha UN cid walbo ii sheegeen kaalmooyinka qaabilsan ilaa hadda xoogaa waa bil waa heleen oo aan gaarsiinayn hay-adaha qaarkood aan ku hubinay inay gaarsiiyaan alxamdulilah ilaa xad laakiin baaxadda jirta aawadeed ayaanan macnihii weli la kala gaarin marka insha allah waxaan sameynaynaa inay dardargeliyaan hay-adihii iyaba ahay inay ka soo gaari doonaan haddii ilaahay
xaaladda fatahaadda haatan xaggee maraysaa
sida ogsoon tahay goobta fatahaadda waxay ka mid tahay goobihii ay saameynta ku yeelatay colaadii bil ka hor dhacay marka maadaama aanan dib danba loogu noqonin ilaa haddana goobtu aysan ciidamadii ay totali aysan la wareegin oo sida ogsoon tahay ahaa goob iyada markeedii horeba aanu lagu xisaabinayn goobaha xorta ka ah cadowga ilaa laga taganay aanan la samayn karin marka biidin ilaaha weli fatahaadii waa hawo yaraatay waa socotaa markaa saameyntii weli waa wada
dadka ilaa hadda soo barakacay oo magaalada Jowhar ku sugan tiradooda intee la eg tahay gudoomiye ku xigeen
waxaan qiyaasaynaa in inta tirakoobka ama estimationka aan sameyna qiyaas ahaan waa ilaa 10,000 dadka fatahaadda saameysay ilaa 3,000 ku dhawaadna ay saameysay dhanka colaadda marka Jowhar magaalada gudaheeda waxaa la qiyaasaa inay 5,400 qiyaas ay hadda ay ku sugan yihiin oo kacayaasha ka mid a especially dhinaca fatahaadda u bataan dhinaca galbeedka Jowhar ilaa laga bilaabo tuulada Koonga la dhahay oo biyaha ay ku siman yihiin ilaa wareegaas dhinaca airportka halahaas waaye meesha ay inta badan joogaan waxa u badnaadeen barakacayaasha colaadda dhinaca airportka inta kalena ay ku fidsan yihiin dhulkaas baaxadda weyn la iyadana
barakacayaashaasi maadaama ay joogaan goob ay fatahaadi ka dhacday oo biyo dhulka ay ku soo furuurmeen ma helaan daryeel caafimaad maadaama aan ognahay cuduro ay ka dhalan karayaan meelahaas oo kale
waa jirta baahi caafimaad mina hal isbitaal ayaa gobolka dhan ka jira baahiyaha mina hay-adaha caafimaadkana runtii oo kaalmooyinka dhankan usoo aadayna aad u yar yihiin inkastoo alxamdulilah ardayda jaamacadaha xama qaar ka mid ay kaalmo noogu yimaadeen laakiin markay noqoto dawooyin ay runtii aad noogu yar yihiin waa jirta waa ogsoon tahay biyo meel fadhiyo oo muddo fadhiyay in manihii cudurada ka dhalan kara ay aada u badan yihiin malaariyada oo kaleeto shuban biyoodka waa labada commonka hadda ka ah alxamdulilah waxaan rajeyneynaa iidana in kaalmadaas inaga soo degdegto insha allah